Tag for Music.
Ama oneka so simple, ti otelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa kuvichanga nya. Gimme Pampala, baby Wangala, Bali Ponce Pene Twangala,
Twangala, Twangala,
Efo Twangala,
yeah. Baby girl you are,
yeah, 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 yeah. Baby girl you are,
yeah, 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 yeah.
Good to go, good to go, good to go, good to go. Baby ukafika ni mabela zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika baza pesa mungulu. Mr. La, love me sana. Ama oneka so simple, ni otelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa kuvichanga nya. Changa kuvichanga nya.
Changa, 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 changa.
Ushamaliza pesa zangu za akiba. Mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba. Usiruke ruke kama umechomwa miba. Unanivuruga ukinama. Zinapukutika nyama nyama. Ndimi kwa ndimi zikiumana. Ninasisimka nasimama. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe.
Ama oneka so simple, kiotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa kuvichanga nya.
Uchanganya, unatasala tingo suntana. Wezi mandula palama. Kalezo ababe nasiba makwana. Ukayambo pukunya umadamfunuka munga pwalili. Paja ukatutuma umanigani zisavambili.
Ama oneka so simple, biotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanga nya. Changa, 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 changa kuvichanga nya.